kugira nka faguma ntago dise ubwoba nibikangisho gusa iya twambukije inyanja itukura ntizabura kutwambutsanya barongo y'ibiziba ntago dise ubwoba nibihinda nka faguma ntago dise ubwoba nibikangisho gusa iya twambukije inyanja itukura ntizabura kutwambutsanya barongo y'ibiziba
Abafusi byambere
bazavuga n'ibya kabiri
Abafusi byambere
bazavuga n'ibya kabiri Imaniza kugarukaho Imaniza kugarukaho Witinya kuzakaba
Nago dise ubwoba nibihinda nka faguma Nago dise ubwoba nibikangisho gusa
Amenyo y'intare yaradusize Amenyo y'idubu yaradusize Imitontomo y'intare ntiyaduhagaritse
None imbwa ziramoka ngo dusubire inyuma
Ntibyashoboka tuzayambuka
Ntabwo dufite ubwoba nibihinda nka faguma Ntabwo dufite ubwoba nibikangisho gusa Iya twambukije inyanja itukura
Ntizabura kutwambutsanya barongo y'ibiziba
Tukiri bato ntitwagiraga na geto twakoreshwaga gahato none dufite umuheto ngo muzadushobora none dufite Kristo ngo muzadushobora none dufite Yesu ngo muzadushobora oya nibikunda
ntabwo dufite ubwoba nibihinda nka faguma ntabwo dufite ubwoba nibikangisho gusa iya twambukije
Ntizabura kutwambutsanya barongo y'ibiziba
Nciye mu bimene by'amacupa biransiga None muzanye iby'ibicuma ngo binyice Muri mbura mukuru mwarambitse Mwarampururije mwaransakurije Mwarampemukiye ariko sinapfuye ndacyariho Yewe sinapfuye ndacyariho Sinapfuye ndacyariho
Ntabwo dufite ubwoba nibihinda nka faguma Ntabwo dufite ubwoba nibikangisho gusa Iya twambukije inyanja itukura Ntizabura kutwambutsanya barongo y'ibiziba Ntabwo dufite ubwoba nibihinda nka faguma
Birahinda bikangisho